igitabo abahanuzi n'abami igice cya 32 Manase na Yosiya. Ubwami bw'Ubuyuda bwari bwaraguwe neza mu gihe cyose cy'umwami Hezekiya, ariko bwongeye gusubizwa hasi mu gihe cy'ingoma y'ibibi yamaze imyaka myinshi igihe ubupagani bwongeraga guhemburwa kandi benshi mu bantu bashowe mu gusenga ibigirwamana. Nuko Manase ayobya Abayuda n'ab'i Yerusalemu, bituma barusha amahanga Uwiteka yarimbuye imbere y'Abisirayeli gukora nabi. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 33, umurongo wa 9. Umucyo uhebuje wari wararanze ibisekuru byabanje, wakurikiwe n'umwijima n'imyizerere ipfuye n'ubuyobe. Ibibi bikomeye cyane byaradutse kandi biraganza, iterabwoba ikandamiza no kwanga ibyiza byose. Ubutabera bwaragoretswe maze urugomo ruhabwa intebe. Nyamara ibyo bihe bibi ntibyabuze kurangwamo abahamya b'Imana n'icyiza. Ibihe by'ibigeragezo Ubuyuda bwari bwaranyuzemo bukabivamo amahoro ku ngoma ya Hezekiya byari byarakujije mu mitima ya benshi imico ihamye yababereye nk'urukuta rubarinda gukiranirwa kwari kuganje icyo gihe. Uko bahamyaga ukuri n'ubutungane byabyukije umujinya wa Manase ndetse n'abari bamwungirije mu bayobozi baharaniraga kwirundurira mu gukora ibibi bakabicisha mu gucecekesha ijwi ryose ryabamaganaga. Kandi Manase yavushije amaraso menshi y'abatacumuye kugeza aho yayujuje Yerusalemu hose. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 21, umurongo wa 16. Uwishwe bwa mbere yabaye Yesaya, wari waramaze imyaka isaga 50 ahagarara imbere y'Ubuyuda ari intumwa yashyizweho n'Uwiteka. Abandi bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose bakababazwa bagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abaheburayo, igice cya 11, umurongo wa 36 kugeza kwa 38. Bamwe batotejwe mu gihe cy'ingoma ya Manase batumwe kujya gutanga ubutumwa budasanzwe bwo gucyaha n'urubanza. Abahanuzi bavuze ko umwami w'Abayuda yakoze ibizira biruta iby'Abamori bamubanjirije bakoze byose. Bitewe n'ubukozi bw'ibibi bwe, ubwami bwe bwari buri kwegereza kujya mu kaga. Bidatinze abaturage b'igihugu bari bagiye kujyanwa ari imbohe, aho bagombaga guhinduka umuhigo n'umunyago by'ababisha babo bose. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 21, umurongo wa 11 n'uwa 14. Nyamara Uwiteka ntiyajyaga gutererana burundu bajyaga kuzirikana ko ari we muyobozi wabo bari mu gihugu cy'amahanga. Bagombaga guhura n'umubabaro ukomeye, nyamara Uwiteka yari kuzabazanira gucungurwa igihe yagennye kigeze ndetse no mu buryo bwe. Abari gushyira ibyiringiro byabo muri we rwose bari kubona ubuhungiro nyakuri. Abahanuzi bakomeje gutanga imiburo no kwinginga kwabo bakiranutse. Babwiye Manase n'abaturage be bashize ubwoba, nyamara ubutumwa bwabo babuhinduye urw'amenyo. Ubuyuda bwari bwarasubiye inyuma ntibwajyaga kumvira. Nk'ikintu gikomeye cyerekanaga ibyajyaga kuba kuri rubanda igihe rukomeje kwinangira ntirwihane, Uwiteka yemeye ko umwami wabo afatwa mpiri n'agatsiko k'abasirikare b'abanyashuri. Bamushyize mu mihama, bamujyana i Babuloni bamubohesheje iminyururu. Ayo makuba yateye umwami Manase kugarura agatima, maze yinginga Uwiteka Imana ye, yicishiriza bugufi cyane imbere y'Imana ya basekuruza arayisaba. Nuko Imana yemera kwinginga kwe, yumva ibyo asabye, imusubiza i Yerusalemu mu bwami bwe. Manase ahera ko amenya yuko Uwiteka ari we Mana. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 33, umurongo wa 11 kugeza kuwa 13. Nyamara nubwo uko kwihana kwagaragaraga, kwabayeho gukerewe cyane kugira ngo kube kwakiza igihugu imbaraga yangiza y'imyaka myinshi yakozwemo imigenzo yo gusenga ibigirwamana. Abantu benshi bari barasitaye ndetse bagwa ubutazongera kubyuka. Mu bantu imibereho yabo yari yaramaze guhindurwa ukundi n'ubuhakanyi bukomeye bwa Manase bitavugwa, harimo umuhungu we yibyariye waje kwima ingoma afite imyaka 22. Umwami Amoni mwene Manase yavuzweho ibi ngo yagendanaga ingeso zose se yagendanaga, akajya akorera ibishushanyo se yakoreraga kabirami. Yimura Uwiteka Imana ya basekuruza ntagendere mu nzira zayo. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 21, umurongo wa 21 n'uwa 22. Ntiyicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka nk'uko se Manase yicishaga bugufi, ahubwo Amoni uwo yiyongeranya gucumura. Uwo mwami w'inkozi y'ibibi ntiyemerewe gutegeka igihe kirekire. Hagati muri uko gukora ibibi kwe yihandagaje, hari nyuma y'imyaka 2 gusa yimye ingoma, yaje kwicirwa ibwami n'abagaragu be bwite, maze abantu bo mu gihugu bimika umuhungu we Yosiya ingoma ye. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 33, umurongo wa 23 n'uwa 25. Igihe Yosiya yimaga ingoma aho yagombaga gutegeka igihe cy'imyaka 31, abari barashikamye ku butungane bwo kwizera kwabo batangiye kwiringira ko gusubira inyuma k'ubwami kuvuyeho, kuko nubwo umwami mushya yimye ingoma afite imyaka 8 gusa yubahaga Uwiteka kandi kuva mu itangira ry'ingoma ye yakoze ibishimwe imbere y'Uwiteka agendana ingeso nziza za sekuruza Dawidi zose ntiyakebakeba. Urwandiko rwa kabiri rw'abami igice cya 22 umurongo wa kabiri. Nubwo yavutse ku mwami w'inkozi y'ibibi akaba yari yugarijwe n'ibigeragezo byamukururiraga kugera ikirenge mu cyase ndetse akaba yari afite abajyanama bake cyane bo kumushishikariza kugendera mu nzira itunganye. Yosiya yari indahemuka ku mana ya Isirayeli. Kubera ko yari yaraburiwe n'amakosa yabo ibihe byashize, yahisemo gukora ibitunganyaho kugira ngo ajye no ku rwego rwo hasi cyane rwo gukora ibyaha no gusigingira se na sekuru bari baragezeho. Ntiyakebakeba ngo ace iburyo cyangwa ibumoso. Nk'umuntu wagombaga kuba mu mwanya ukomeye, yiyemeje kumvira amategeko yari yaratanzwe ngo ayobore abami b'Abisirayeli kandi kumvira kwe kwatumye Imana imugira igikoresho cy'icyubahiro. Igihe Yosiya yatangiraga gutegeka ndetse no mu myaka myinshi mbere yaho, ab'imitima itunganye mu Buyuda bibazaga niba amasezerano y'Imana yasezeraniye Isirayeli ya kera azabasha gusohozwa. Mu mirebere ya kimuntu, umugambi Imana yari ifitiye ishyanga ryatoranyijwe wasaga rwose naho bidashoboka gusohozwa. Ubuhakanyi bwo mu myaka 100 menshi yarashize bwari bwaragize imbaraga. Imiryango 10 mu miryango 12 yari yaratatanyirijwe mu bihugu by'abapagani. Kubw'ibyo hari hasigaye umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini gusa, kandi ubiyi nayo yasaga naho yari igeze ku musozo w'imico mbonera hagiye kubaho gusenyuka burundu kw'ishyanga. Abahanuzi bari baratangiye guhanura ibyo kurimbuka gukomeye k'umurwa wabo wari ubereye ijisho ahari hahagaze ingoro yubatswe na Salomo, ari naho hari hashingiye ibyiringiro byabo byose by'isi byerekeye gukomera kw'ishyanga. Mbese byari gushoboka ko Imana yari igiye kureka umugambi wayo ukomeye wo gucungura bari kuyiringira? Mbese imbere y'itotezwa ry'abakiranutsi ryamaze igihe kirekire n'imbere y'icyasaga no kugubwa neza kw'inkozi z'ibibi, aha bakomeje kuba indahemuka ku Mana bari kugira ibyiringiro ko hari iminsi myiza izaza? Ibyo bibazo byari bihangayikishije byavuzwe n'umuhanuzi Habakuki. Ubwo yitegerezaga uko abakiranutsi bamerewe mu gihe cye, yavuze ibimuremereye mu mutima abaza ati, "Uwiteka we, nzataka utanyumva ngeze ryari? Ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize. Niki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi? Kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye, kandi hari n'intonganya hadutse n'umuvurungano. Nicyo gituma amategeko acogora, kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka, kuko inkozi z'ibibi zigosa abakiranutsi. Nicyo gituma imanza zitabera zigoranye." Habakuki igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane. Imana yasubije gutaka kw'abana bayo b'indahemuka. Imana ibinyujije mu bavugizi bayo yihitiyemo yahishuye umugambi wayo udakuka wo guhana ishyanga ryari ryarayiteye umugongo rigakorera imana z'abapagani. Mu gihe bamwe mu bibazaga iby'ahazaza bari kuba bakiriho, mu buryo bw'igitangaza Imana yari gushyira muri gahunda iby'amahanga yategekaga isi maze igaha Abanyababuloni gukomera. Abo Bakarudaya bo gutinywa kandi batera ubwoba bari kwisuka mu gihugu cy'Ubuyuda batunguranye, baje ari igihano Imana itanze. Ibikomangoma byo mu Buyuda n'imfura zo muri rubanda zagombaga kujyanwa i Babuloni ari imbohe. Imijyi y'Ubuyuda n'imidugudu yaho ndetse n'imirima ihinzwe yari kugirwa icyavu. Nta kintu na kimwe cyari kurokoka. Anejejwe n'uko no muri ibyo bihano bikomeye umugambi Imana ifitiye ubwoko bwayo uzasohora mu buryo runaka, Habakuki yaciye bugufi kubwo kuyoboka ubushake bw'Uwiteka bwari bwahishuwe. Yaratatse ati, "Mbese nturuhoraho Uwiteka Mana yanjye uwera wanjye?" Icyo gihe ukwizera kwe kwageze kure kurenga amakuba yabonaga yegereje mu gihe cya vuba cyane, kandi ashikamye ku masezerano y'agahozo agaragaza urukundo Imana ikunda abana bayo bayiringira. Umuhanuzi Habakuki yongeyeho ati, "Ntabwo tuzapfa." Habakuki igice cya mbere umurongo wa 12. Kubw'uku kwatura ukwizera, ibye ndetse n'iby'umwisirayeli wese wizera yabishyize mu biganza by'Imana y'inyambabazi. Ntabwo iba ari byo byabaye kuri Habakuki byonyine mu kugaragaza ukwizera gukomeye. Igihe kimwe ubwo yatekerezaga cyane ibyerekeye ahazaza, yaravuze ati, "Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye." Imana yamusubizanyije neza iti, "Andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomya byihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe." Habakuki igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa kane. Ukwizera kwakomeje Habakuki n'abera n'intungane muri iyo minsi y'ikigeragezo gikomeye, ni nako kwizera gukomeza ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Mu masaha y'umwijima w'icuraburindi, mu bihe by'akaga kaba kegereje, umwizera w'umukristo akwiriye gushikamiza ubugingo bwe kuri soko y'umucyo wose n'imbaraga zose. Kubwo kwizera Imana, ibyiringiro by'umwizera n'ubutwari bwe bishobora kugirwa bishya buri munsi. umukiranutsi azabishwaho no kwizera kwe. Mu murimo w'Imana ntihakwiriye kubamo gucika intege, nta gucogora, nta n'ubwoba. Uwiteka azasohoza ibirenze ibyo abamwiringira bakwitega byo ku rwego rwo hejuru cyane. Intumwa Pawulo ihamya ishize amanga iby'ibyateganyirijwe umuntu wese ugeragezwa bitagira akagero. Pawulo yahawe ubwishingizi buvuye mu ijuru bugira buti, ubuntu bwanjye buraguhagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzurira. Afite umutima ushima ndetse n'ibyiringiro, umugaragu w'Imana wageragezwaga yarasubije ati, nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9-10. Tugomba gukunda kandi tugakuza ukwizera abahanuzi n'intumwa bahamije. Ni ukwizera kugundira amasezerano y'Imana kandi kugategereza gucungurwa nayo ku gihe cyayo yagennye no mu buryo bwayo. Ijambo nyakuri ry'ubuhanuzi rizasohorera ubuheruka mu kugaruka kuje ikuzo k'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo, aje ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Igihe cyo gutegereza gishobora gusa naho ari kirekire. Ubugingo bushobora kuremerezwa n'ibibuca intege. Abantu benshi biringirwaga bashobora kugwa bagateshuka inzira, ariko rero nimucyo tuvuga n'ibyiringiro hamwe n'umuhanuzi washishikariye gukomeza Ubuyuda mu gihe cy'ubuhakanyi butagereranywa, tutari ku Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera. Isi yose turiza imbere ye. Habakuki igice cya 2:20. Nimucyo tujye duhora twibuka ubutumwa butera ubutwari bugira buti, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Habakuki igice cya 2:3-4. Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka, hagati yo muri iyi myaka ujye uwumenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Imana yaje iturutse i Temani n'iyeri iturutse ku musozi Parani. Ubwiza bwayo bwakwiriye ijuru kandi si yuzuye gusingizwa kwayo. Kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo, niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Icyorezo cyanyuraga imbere yayo n'amakara yaka akava ku birenge byayo. Irahagarara igera urugero rw'isi, iritegereza itataniriza amahanga hirya no hino, imisozi ihoraho irasandara, udusozi tudashira turika, imigenzereze yayo ihoraho iteka ryose. Wazanywe no gukiza ubwoko bwawe kandi no gukiza uwawe wasize. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo n'amashya akabura mu biraro, nta kabuza ko nishima n'Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye. Habakuki igice cya 3:6-17, 16:17-19. Ntabwo Habakuki ari we wenyine wanyujijwemo ubutumwa bw'ibyiringiro bishyitse ndetse n'ubutumwa bwo kunesha kuzaza kimwe n'urubanza ruriho. Mu gihe cy'ingoma ya Yosiya, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya avuga yeruye ingaruka z'ubuhakanyi bwakomeje guhabwa intebe kandi akangurira itorero nyakuri kurangamira ibigiye kubaho bitegerejwe. Ubuhanuzi bwe bwerekeye igihano Ubuyuda bwari bugiye guhabwa bufite imbaraga zimwe n'iz'ubuvuga ibihano bigomba kugera ku isi yo mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo yanze kwihana. Umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta, intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi. Ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Zefaniya igice cya 2:14-16. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi kuko bacumuye ku Uwiteka, kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu. Ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umurimo utewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. Zefaniya igice cya 2:17-18. Nimuteranire hamwe, ni ukuri muterane mwa bwoko butagira isoni mwe, ibyategetswe bitarasohora, umunsi utarahita nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi uburakari bukaze bw'Uwiteka butarabageraho, n'umunsi w'uburakari bw'Uwiteka utarabageraho. Mushake Uwiteka mwa bagwaneza bo mu isi mwese mwe bakomeza amategeko ye. Mushake gukiranuka, mushake no kugwa neza. Ahari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Zefaniya igice cya 2:1-3. Dore icyo gihe nzagenza abakurenganya bose, kandi nzakiza abacumbagira, kandi nzateranyiriza hamwe abari birukanywe. Abakozwaga isoni mu bihugu byose nzabatera icyubahiro mbahe n'izina ryogeye. Icyo gihe nibwo nzabacyura kandi icyo gihe nibwo nzabateraniriza hamwe kuko nzabubahiriza nkabaha izina ryogeye mu moko yose yo mu isi ubwo nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe mureba niko Uwiteka avuga Zefaniya igice cya gatatu umurongo wa 19 n'uwa 20 iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we rangurura Isirayeli we nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose wa mukobwa w'i Yerusalemu we Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye abanzi bawe yabajugunye hanze umwami wa Isirayeli ari w'Uwiteka ari muri wowe imbere ntabwo uzongera gutinya ibibukundi uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinye Siyoni we amaboko yawe ye gutentebuka Uwiteka imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi dakiza izakwishimana inezerewe izaruhukira mu rukundo rwayo izakunezererwa iririmba Zefaniya igice cya gatatu umurongo wa 14 kugeza ku wa 17